Wapo. kama uvumba ewe Bwana, mlinzi wa roho yangu, niokoe sala yangu, nipae mbele.